When I swallowed up, when I knew me, when I was a white, I live out. I lose a jump when I fufu. I won't until I'm okisa. When I get up, I'm gonna get up. Mukama tayate kamukisari. Yaguteka wowe bamvumira. Mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byakyuka emimwa gy'abangi yagisirisa nga nviriddeyo Katonda gwe bambuza n'olwaleero njagala ndaba alina kyagamba awo Tiwanyanjawo Masekati genguyaga Oh yewe wo We antero mukisa Wakati wabanji bene ninyaza Masekati gebigambo Oh yewe wo We antero mukisa Kati njagalo labelelo Ntyo mukisa guva jari Teri muntu alina chikambo Chisobola kumenya mukisa guli Bwelukera Nasi manti lulwera Ebintu bichuka Echintu chituka Nga ingide woka tonda Omotekera Ensi nensi Zichuse mitwe kuluromu